Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwemo basuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka. Mugereta ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka, hari abandi basanga uwo musoro ugamije guteza kaga mu baturage. Hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa. Hari kandi abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya. Hagati aho, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi bwo kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo. Reka tubumvishe inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi mbere y'uko tuza mu kiganiro nyirizina.
Uyu musoro usa nkaho ari mushya kuri benshi, uzajya utangwa na nyir'umutungo washingiwe ku gaciro k'uwo mutungo. Inyubako zo guturamo zose zizajya zitangirwa uyu musoro, cyakora inzu imwe umuryango atuyemo isonerwa uyu musoro. Leta ivuga ko uyu musoro waje mu rwego rwo kongera umutungo w'inzego z'ibanze. Umusoro ku mutungo utimukanwa wakwa hashingiwe ku gaciro k'isoko cy'inyubako n'ubuso bw'ikibanza. Komiseri Karasira Ernest ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze avuga ko uyu musoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa, yaba aba mu cyaro cyangwa mu mujyi.
Urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu. Nk'urugero, nk'umuntu ufite inzu nyinshi, inzu imwe azagaragaza nk'iyatuyemo n'umuryango we, iyo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko bimekane ko izindi zisigaye zizishyura. Umutungo utimukanwa mvuga ahangane ku ruhande rw'inyubako, ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa parcelle uzagumya wishyurwa. Bimekane ko abantu bose mu by'ukuri basabwa kwiyandikisha kugira ngo n'abandi basonewe bamenyekane. Umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri. Hari umusoro ku butaka ushingiye ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubutaka, hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku nyubako zirimo byose n'ibyongera agaciro byabo. Kugira ngo bimenyekane n'uko bisaba ko abantu bose banishyura imitungo yabo. Umusoro ku mutungo utimukanwa ntabwo ari umusoro ku nyungu. Impamvu y'uwo musoro ni uko ufite umutungo. Bivuga ngo aho uherereye hose, waba ukoze cyangwa ukodesha, umutungo ni uwawe, ugomba kuwusorera. Ibyo ni amahame n'abakora mpuzamahanga ntabwo ari umwihariko wo mu Rwanda gusa.
Uyu mutungo uje wiyongera ku wundi abaturage bari basanzwe batanga, harimo umusoro ku nyungu z'ubukode ku bafite amazu bakodesha, ndetse n'umusoro ku butaka butuwemo. Umusoro w'ubutaka wakunze kuvugwaho n'abatari bake basaba leta ko wakurwaho cyangwa se ukagabanywa.
Nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu, n'ubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera gakora ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa
leta yakunze kuvuga ko uyu musoro w'ubutaka utaje kunaniza abaturage nk'uko hari abamwe babivugaga leta ivuga ko iyi misoro yose yaba iy'ubutaka itangwa ku nyungu z'ubukode bw'amazu ndetse n'umutungo utimukanwa atari umwihariko w'u Rwanda ahubwo kusanzwe wakwa no mu bindi bihugu gusa itegeko rishyiraho iyi misoro hari bamwe risonera nk'inyubako zubakiwe abatishoboye ndetse n'amazu leta ikoreramo ariko adacururizwamo leta isaba buri muturage wese kubahiriza amabwiriza ajya kwiyandikisha kugira ngo azatange umusoro mu kwezi kwa 12 utazabikora azahabwa ibihano nk'uko bisobanurwa na Bwana Karasire Ernest
itegeko rihari riteganyaho n'ibihano ku muntu utararyubahirije bivuga ko tuzabikora nyine itegeko rizakoreshwa aho duhana umuntu utariyandikisha cyangwa utatanze umusoro ku gihe hanyuma wende cyo navuga nuko nashishikariza abantu mu by'ukuri kuza kwiyandikisha kugira ngo twinde ko ibyo bihano bya babyishyuraho inyongera z'10%, hariho 40%, hariho inyungu z'ubukererwe zari mu 10% buri kwezi k'ubukene n'ibihano mu by'ukuri bitari bikeya umva nizera ko abantu benshi bashoboka bazaza kwiyanisha kugira ngo banatange umusoro bitarenze kwa 12.
Igiciro cy'ubutaka umutungo utimukanwa kigenda kizamuka buri mwaka. Ku mwaka wa mbere hazishyurwa 25% by'agaciro kose k'inyubako, umwaka wa kabiri hishyurwe 50%, umwaka wa gatatu hishyurwe 75%, naho umwaka wa kane hishyurwe 1% by'umutungo wose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Nkuko narimbivuze mu kanya, mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka, mu gihe leta ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka. Hari abandi basanga uwo musoro ugamije kunaniza abaturage. Hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa. Hari kandi n'abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya. Mu kiganiro muri Isanga cyanone twatumiye Depute Frank Habineza, ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Green Party, dore ko ikibazo cy'ubutaka kiri mu byari ku isonga mu byo yavugaga ko azakemura ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017. Depute Habineza, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane, turabasuhuje kandi tusuhuje n'abakunzi bose bira byinshi cya Amerika.
Urakoze cyane. Narimbivuze muri make ku bijyanye n'iri tegeko ryo kuwa karindwi tariki 9 mu kwa karindwi tariki 9 mu 2018, ni itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Kuva risohowe rigashyirwaho umukono, abantu bakomeje kutarivugaho rumwe. Mwebwe nko mu ishyaka ryanyu rya Green Party, nkuko narimbivuze mwiyamamaza, mwavugaga ko muje gukemura bimwe mu bibazo bishingiye ku butaka ndetse n'imisoro isoreshwa ku butaka. Bwana Habineza, iki kibazo murakibona gute mwebwe?
Murakoze cyane. Ikibazo twatubona n'ubundi nk'uko twakinyuze turi muri kampanye za Perezida wa Repubulika ndetse no muri kampanye z'umwaka ushize mu matora y'abadepite, nabo twabigarutseho cyane. Twagaragazaga ko iki kibazo kiremereye Abanyarwanda cyane cyane kubera ko umuntu twewe tubona kuba gusora nta wanga gusora rwose, kuko tutarizi ko igihugu kibeshaho n'imisoro, ariko gusorera ikintu kitari icyawe nicyo twabonaga nk'ikibazo. Kuko ubwo butaka bwose bwo mu Rwanda ntabwo ari ubw'abaturage, ni ubutaka bwa Leta, abaturage bakaba babukodesha kuri Leta. Tukavuga ati se kuki tutanga umusoro ku kintu kitari icyacu? Nk'uko waba ukodesha imodoka y'umuntu bakakubwira ngo gitangeho umusoro, tumva rwose atari byo. Tukumva yuko ubutaka icya mbere Leta kuko tuyikodeshaho niyo barakutanga umusoro, kubera ko twebwe turakodesha. Niba Leta yifuza ko tutanga umusoro ntabwo tubyanze, ariko bube ubwacu bazahindura itegeko, noneho ubutaka bube bw'umuturage, umuntu noneho umuturage abe yavuga ati yasora, kuko noneho ikintu kiwe nk'uko n'ubundi dutanga imisoro y'ibindi byose. ubwo icyo kintu cya mbere twagaragazaga cyane cyane ubutaka bw'agakondo ntabwo tumve impamvu umuntu yarusoresha kandi noneho hakaba harimo ikibazo cy'ubutaka buzungurwa uvuga ngo umubyeyi yatubwiye ubutaka umwana we nawe ugasanga imisoro nayo ibaye myinshi ugasanga ngo ikibazo kiri aho ikibazo kitubatse bakakubwira ngo uzatanga umusoro w'ijana ku ijana ni ukuvuga ngo niba umusoro wari 50,000 ugatanga 100,000 ibi byose tukabona byose bigomba kuvugururwa ariko nk'uko twabivuze tumaze kugira ngo nteko ishinga amategeko twakomeje kubigaragaza icyo twakoze nk'abanyamategeko ubu natwe twamaze gutegura umushinga w'itegeko ndetse n'isobanura mpamvu twamaze kwishyikiriza inteko ishinga amategeko itariki 30 z'ukwa cumi uyu mwaka ku buryo tugiri mu nzira yo kunonosorwa neza kugira ngo bizageze ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite ngo kugira ngo ibyifuzo byacu n'ibyifuzo by'abaturage bizagerwaho.
Ariko Bwana Habineza, leta ivuga ko iri tegeko rishya ryatowe umwaka w'2018 rije nk'igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka. Mwebwe ibyo mubona bikwiye guhinduka muri iryo tegeko, hari bimwe waruvuze ariko nk'iby'ingenzi cyane wavuga ngo itegeko nifuza ko ryajyaho ryahindura ni nk'ibiri?
Icya mbere kumva yuko amafaranga bateganyije yuko gusorera umusoro w'ubutaka bizava ku mafaranga hagati ya 0 n'amafaranga 300 amafaranga y'u Rwanda kuri metero kare, ni ukuvuga ngo inama njyanama z'uturere nizo zizaba zishinzwe gufikiza cyangwa
kugena
igiciro gikwiye ku buri karere. Tugasanga ibyo bibangamiye abaturage kuko aya mafaranga ni menshi cyane. Tukavuga ati niyo byaba biri ngombwa yuko aya mafaranga yakwishyurwa nibura yagabanywa nibura akaba nibura amafaranga ari hasi y'amafaranga 50,000 naho kuvuga ngo amafaranga 300 ni amafaranga menshi cyane. Ikintu kimwe. Icya kabiri, ubwo tuvuga ati bya bintu twari tusaba ibya mbere biramutse bidakunze yuko abaturage batara kwishyura umusoro biramutse bwishyurwe amafaranga agabanuke ngo ziri mu bitekerezo twatanze. Ikindi cya kabiri, tumva yuko ntabwo ubushobozi twavugira inama njyanama z'uturere ngo ziba arizo zonyine tugomba kubitunganya, ahubwo tumva ko bino bintu hagombye kubaho n'urundi rwego rukuru rugomba kubijyamo cyane cyane nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikaba nacyo kifatanya n'izo nama njyanama mu gushyiraho umusoro ukwiye, kuko ntabwo wagira buri karere ngo kihitiremo akarere gashobora kuhitamo katewe n'ibyifuzo byako kagatanga n'ubundi kabangamiye abaturage. Ikindi kuvuga ngo kibanza ngo kitubakiwe cyangwa kitarimo ibikorwa ngo kibe cyasura umusoro 100%, ni ukuvuga ni nk'aho ari igihano. Tuvuga ko icyo gihano kigomba kuvaho nta mpamvu yo gusora iyo 100%, nacyo kisore gitanze kuko tubumva ko bizasubiza inyuma ubushoramari ndetse n'abantu bafite ubushobozi buke bashaka kuba baguze mu kabanza ariko bazakwiyubakire bashakisha amafaranga yo kubaka, icyo gihe biba bigiye kubagora kugira ngo bazabone ubushobozi bwo kwiyubakira. Tukumva ko n'ikindi noneho binakunze rwose ubutaka hari izindi tegeko atari iri ari imisoro itegeko bijyanye n'ubutaka na byo bizahinduke ku buryo bino byangombwa baduhereza hano mu mujyi wa Kigali. Urabona ko mu mujyi wa Kigali baduhayemo y'imyaka 25 dufite y'ubukode no mu cyaro bafite nk'ibyo cyangwa 49 gutyo, ugasanga mu by'ukuri ibyo byangombwa byagombye guhinduka umuntu akagira icyangombwa cya burundu kuko ni umutungo wacu ubutaka twaguhawe n'Imana y'u Rwanda n'iyaduhaye icyo gihugu nta mpamvu yo kuba twabukodesha. Ubwo tumva ko iyo tegeko rero ryagombye guhinduka hari byinshi gusa ntabwo nabijyamo byose ko biracyari mu nteko ishinga amategeko. Tuzabibagezaho mu minsi rwose itari ya kure byose muri tuzabibasobanurira neza bimaze kugera mu nteko ishinga amategeko.
Ariko hari n'abavuga ko iri tegeko rishya hari ingaruka nziza zigira ku baturage cyane cyane nk'umuturage ufite inzu imwe yo guturamo.
Twasanze n'ibyo bintu by'inzira byo twabiganiyeho muri itegeko aho bavuga yuko iyo ufite inzu yawe imwe yo guturamo inzu yawe ntabwo yishyurira umusoro. Ariko twasanze uko bivuze gutyo bivuga neza ariko ntibakubwira ariko usanga n'ubundi bwa butaka iyo nzu yawe tuyeho bwo burishyura umusoro, bivuga ngo usanga ntihahari n'ubundi inzu ntabwo yishyura umusoro ariko ubutaka burishyura uwo musoro. Tubona nta gishasha cyabaye cyane
kuko bavuga ko
kiriho nuko bavuga ngo ifite inzu ya kabiri niyo tishyura umusoro ariko ubutaka iriho nabo burishyura. Noneho urabona amazu y'ubucuruzi ugasanga nk'aho barimo guhana abantu bafite amazu y'ubucuruzi umusoro abafasha ni batanga ni menshi cyane noneho abafite amafaranga menshi cyane abantu b'inganda bo bakabasanga amafaranga make cyane ariko abantu bafite amazu y'ubucuruzi barimo gukora imisoro gusa
kuko ibyo ngibyo ahanini babihera ko ubutaka atari ubw'umuntu ku giti cye babukodesha leta ariko kuri ibyo bijyanye n'umutungo tuvuge nk'uwa kabiri hari abavuga ko uwo mutungo usorera imisoro igera hafi kuri itatu niko bimeze
ni nayo navuga za nyine ubutaka inzu yaba ituyeho burasora n'iyo nzu igasora uwo mutungo niba harimo n'abakodesha nabo ugomba gutanga undi musoro wa TVA n'ibindi ugasanga nyine ahubwo imisoro ibaye nyine ya gitanu urimo gutanga aho hantu mu by'ukuri ugasanga nyine nk'aho kugira umutungo ari icyaha kandi ubundi leta yagombye gucaho uburyo iteza imbere ubushoramari cyane cyane ubushoramari bw'abanyarwanda kuko umutungo mukuru uteza imbere igihugu uva mu benegihugu nawe ari uvuye hanze guhuza na politiki yacu yorohereza cyane abantu bavuye hanze tubasomera imisoro imyaka itanu batishyura tuba ahantu ho gukorera ariko abanyarwanda ugasanga bo birimo kubagora cyane kuba basomerwa iyo misoro tumve icya mbere rwose ibyo byose bigomba kuba byahinduka kugira ngo natwe abanyarwanda ndetse n'umushoramari waba uvuye hanze niyumva ko itegeko n'ubutaka ritasobanutse neza nawe bizajya bimugora kuba yakora ikintu kirambye
imisoro itatu uvuga ahanini wenda nibutsa abumva ijwi rya Amerika nuko hari umusoro ku nyungu hakabaho umusoro ku gaciro k'inzu ndetse n'umusoro ku gaciro k'ikibanza niko bimeze
yego
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza député Frank Habineza reka duhere kuri JP wirwe neza Mirwe Jean-Pierre Uranyuva
Ego
uri hehe
Ijwi rya Amerika ndawumva nitwa Jean-Pierre Menyimana
Ego
merere mu majyepfo y'u Rwanda aho bita mu karere ka Gisagara Ikindi nifuza kubaza Depite Flak mu by'ukuri mbega ni nk'ubuvugizi kuko abanyarwanda twabyakiriye mu buryo butandukanye turifuza ko bakurikije ibyiciro n'ubundi tugiye turimo badusonera buri wese akagenda atanga umusoro bitewe n'ubushobozi afite kuko mu makuru amwe n'amwe tugenda tumenya ni uko harimo abantu baba bafite ubushobozi butangana n'ubw'abandi ibyo rero tukifuza ko leta yacu yabihuza ikabifatiraho umwanzuro wo kugenda yaka imisoro ariko bishingiye ubushobozi bw'abaturage atari kuvuga ngo buri muntu wese abareshya batanga umusoro umwe icyo ni cyo cyifuzo cyanye nari mfite
urakoze cyane bwana Habineza
cyose cyo cyo cyishingiro kandi nanjye ndumva nishyigikiye uretse ko twaba twumva yuko umusoro wabone no kuvaho ariko niyo wabaho bakawugabanya ariko n'icyiciro cyo kitagaciro cyane ku buryo ntabwo wafata umuntu uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe umufate kimwe n'uri mu cyiciro cya kane cyangwa se cya gatanu ntabwo ari byo rwose kuko n'ubundi bizarangira umuntu uri mu cyiciro atishoboye neza cyangwa se cya kabiri cyangwa cya gatatu atashobora kuba n'ubundi iyo yagiye mu cyaro abantu bari mu cyiciro cya gatatu ni abantu n'ubundi ubona batahagaze neza ni umuntu ufite inzu ariko inzu iri aho isanzwe kandi ugasanga umuntu wo muri Kigali afite inzu ya sima n'amatara n'amakaro nawe akaba icyiciro cya gatatu ugasanga mu by'ukuri abo bantu bombi umusoro ungana ariko badafite ubushobozi bungana bikazarangira n'ubundi iyo misoro yabaye ibibazo cyangwa se n'ubwo butaka ubyitirije ni byiza cyane ko n'ikijyanye n'ubudehe nacyo cyakwitabwaho
urakoze depite
bikaba byaganiriweho mu nama z'ijyanama z'akarere bakabyemeza
urakoze depite Frank Habineza reka dufate na Auguste Wirwe Auguste Uranyuva Uranyuva
Wirwe
yego uri hehe
ni mu Rwanda
ikibazo cyawe
nyare ndibaza ikibazo
turakumva zi
misoro ni iryo tegeko nimara gutorwa iyo misoro
Auguste zimya radio yawe zimya radio yawe hanyuma ubone kubaza icyo kibazo cyawe
nyine ngendi wazitegeko zimara gutorwa iyo misoro yaba izashyirwaho yaba izatangira gutangwa bakurikije je babaruriye amasambu.
Ariko itegeko ryagiyeho, iryo ritegeko rica turimo kuganiraho ryagiyeho umwaka ushize. Ikibazo cyawe ni iki? Icyo ushaka kumenya ni iki?
You have $89.
Auguste, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, ariko dufite David wiriwe.
Wiriwe neza.
Zimya radio.
Hello?
Radio wayizimije?
Ndayizimije.
Ikibazo cya.
Okay. Wenda ntabwo ari ikibazo, gusa ndagira ngo mbanze nshime Depite Frank Habineza. Kuba yitabiriye ni umugabo ufite ibitekerezo byiza. Gusa ari umuvandimwe wo mu majyepfo uvuze ngo yumva ngo iyo misoro yashingira ku byiciro by'ubudehe. Ikintu cya mbere ni uko ibyiciro by'ubudehe turimo hajya usanga umuntu yarabisizwemo, ariko mu by'ukuri n'ubwo bushobozi ntabwo afite. Njye nkumva rero mu gitekerezo cyanjye ahubwo iyo misoro nk'uko depite yarabivuze yavaho, hanyuma leta ikagira ubutaka bwayo nk'uko tuzi amaforesite cyangwa se n'ubundi butaka runaka igiye ifite hirya no hino. Ubwo butaka akaba ari bwo leta ibizi ari ubwayo, ariko umuturage ubutaka nawe afite bukaba ari ubwe. Kuko nimba umuntu ageze nk'ubushobozi bwo kugura ikibanza nkatwe b'abasore, ngiye tuvugana afite imyaka 25, icyo kibanza uragiye urapagashije Kigali cyangwa se mu wundi mujyi runaka urajuguza ikibanza, wajya kucyubaka bati imisoro ntago wasoze, ukabara ugasanga cya kibanza gihwanye n'imisoro imaze kugera muri leta. Rimwe na rimwe ugasanga kubaka bikubereye imbogamizi. Wamara no kubaka yanzu ugasanga bari kuyibarira nk'aho ifite ikindi kintu kwinjiza, kandi mu by'ukuri ni inzu utuyemo ubamo gutyo gusa, nta n'akazi ugira ukoramo. Rimwe na rimwe niyo nzu uvamo wanaburaye. Ugasanga ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane. Rero ndemeranya 100% na Depite ko icyo gitekerezo n'ubundi na mbere y'uko atogwa ngo yinjire mu nteko yari agifite ntabwo ari gishya. Ni uko gusa ikibazo twe mu Rwanda tugira, usanga hari ibintu hari abaturage wagira ngo ntibabibareba nk'umuntu yazamuye igitekerezo nk'icyo ntihagire umushyigikira. Bya bintu byo kuvuga ngo bitagenda gutya ngo bitamera bitya ugasanga turicezeke. Ariko ntekereza ko icyo gitekerezo abaturage bagishyigikiye, kuko nibo bireba, nibo bibabaje, nta wundi muntu ugomba kubyinjiramo. Nge numva byaba byiza kuko n'inteko iramutse igishyigikiye ikacyemeza, kandi wenda nuko umuntu atagiye abasha kubona uko ayivuga, ariko aba badepite bari gukora kuri ikigenge narabashimye. Kuko siniri teko ry'ubutaka ryonyine bari kuvuga, hari n'ayandi mateko yandi bagiye bavuga, ukabona koko hari umurongo bari kuyaha. Ariko iki kibazo cy'imisoro y'ubutaka n'amazu ni ibintu bitugoye cyane, kandi uretse n'iyi misoro, wenda uretse ko ndi kwakujya hirya y'ikiganiro, ariko ikintu cyitwa imisoro mu Rwanda rwose ni ikintu gikabije. Kuko uragenda ugakora wawe n'ibihumbi 200 cyangwa 300 wataya utekereza ngo ukore akantu runaka, bagahita bagukubita imisoro, ugahita ubona ukabara n'ubukode bw'amazu nayo ari hejuru, ugasanga ubuze icyo gukora cyangwa se wanakora waba watse n'inguzanyo, ugasanga umuntu ahise asubira hasi bitewe n'ikibazo cy'imisoro.
Urakoze cyane David kuri ibyo bitekerezo byawe utanze. Bwana Frank Habineza, mu gusubiza David, wenda ugiye n'icyo uvuga, ese iyo murimo gutegura imishinga y'amategeko hari uruhare abaturage nka David bagira kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane n'ayo mategeko mukora kuko abaturage bayibonemo?
Okay, murakoze cyane. Igibazo nashobora gisubiza ariko mbaze musubize ni uko muri uwo mushinga w'itegeko twatanze mu nteko ishinga amategeko wo kuvugurura itegeko rijyanye n'imisoro y'ubutaka, ikintu kijyanye n'ubutaka bwa gakondo,
icyo rwose turasaba yuko umusoro uvaho ku butaka bwa gakondo ibyo twabyanditsemo ubwo gisigaye ni uko igitekerezo bizashyigikira nk'uko avuze nyine hari igihe ibitekerezo biba ari byiza ariko abantu bamwe ntibashake kubyumva gutyo tuzasaba n'ibigira mu ruhame yuko abantu bamaze kwinonosora neza mu rwego rw'amategeko bazabishyigikira kugira ngo gakondo rwose ntabwo igomba kwishyura umusoro noneho nsubiye ku kintu warumbajije ubundi muri rusange n'itegeko ry'ubutaka rihari n'ubundi no gusaba ko rivugururwa abantu barabimeje cyane bavuga yuko nta muturage wigeze urigiramo ijambo byakozwe byateguwe ari sosiyete sivire ndetse byari kumwe nabo abo muri za koalisiyo z'amasosiyete sivire za kirada n'izindi zose bavuga neza cyane yuko nta ruhare bigeze bajyamo nta muntu wabagishije inama ko abakora amategeko bayakoze bonyine barangije barabyemeza bonyine batumvise ibitekerezo by'abaturage ubwo ni nacyo kibazo cyabaye ikibazo nyamukuru cyane kuko itegeko ryasohotse nta ruhare rw'abaturage rubamo ubundi itegeko ryiza ryagombye kugiramo uruhare rw'abafatanyabikorwa babo abantu bakaba baza ku bitekerezo byabo nubwo twumvise by'ubundi itegeko nshinga rigiye guhindurwa wabonye ko abantu babazaga abaturage icyo babyumva abakozi bagatanga ibitekerezo itegeko nshinga n'ibindi niko byagombye kugenda aho kugira ngo itegeko rireba ubuzima bw'abantu bibe byakorwa birakubitwe hejuru ntabwo ari byo ubwo twumva yuko ibintu bishobora kuduharanira kugira ngo bibage abaturage babigiramo ijambo naho ibyanjye nateguye nabyo n'ubundi ibitekerezo by'abaturage byose birimo.
Urakoze Depite Frank Habineza kuri telefoni dufite Nezimana wirwe neza.
Mwirwe neza murakomeye.
Yego uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.
Ikibazo cyawe.
Murakoze cyane ndamanza nsuhuze Dr. Frank Habineza nishimira ko mwumvise ku ijwi rya Amerika kuva yaba depite nibwo tuvuganye. Nari mfite ikibazo ndetse nkagira n'icyifuzo. Njyewe muri rusange njyewe mvuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Ikibazo mfite ni ese nk'umuturage utuye turiya mu cyaro kuko gikomeye akaba arebwa n'iryo tegeko ariho akura wenda utwo tujumba ari hahinga akagira none naho akaba agiye kuhasorera akaba ariho yakuraga ibimutunga ndetse bitunga n'umuryango ese ubwo azabishobora cyangwa ni hahandi wumva ngo umuturage yagiye hanze y'ikindi gihugu yahunze igihugu kubera yuko imisoro y'ubutaka ndetse yamubereye ikibazo njye nkibaza yuko rwose batubabariye bayikuraho noneho leta nayo ikagira uko ishoboye kose ikabera umuturage akagumana bwa butaka bwe akabubyaza umusaruro nk'uko byari bisanzwe ariko najya kubusorera ni nka handi nyine ubutaka ni ubwa leta n'inzu atuyemo ni iya leta we ubwo nta kintu afite nkareba ngira ngo Dr. Frank Habineza aze kunsubiza kuri icyo kibazo hari ijambo nashimye ry'umukuru wa Transparency International Rwanda aho yavuze ngo abo bari gutora ayo mategeko y'imisoro ku butaka ese ko bari kuyatora bari mu buyobozi nibamara kubuvamo bizagenda bite ntibizabagiraho ingaruka twe turifuza ko barireka noneho umuturage akomeza akisanzura n'ubundi nk'uko byari bisanzwe rwose natwe tubona umusoro ku butaka ari ikintu kibangamiye abaturage cyane reba ubu ngubu nta musoro ucyubaka cyane cyane ndabivuga mpereye hano mu mujyi wa Kigali umusoro wo mu mujyi wa Kigali nkijya mu nkengero z'umujyi ntago kuborohera kuko ubushobozi ni bukeya kuri bamwe ahubwo abenshi bari aho ngaho none hagiye kwiyongeraho n'imisoro ku butaka ndetse no ku mazu urumva rero n'imbogamizi benshi bagiye kureka gushaka iki kubera ibibazo njye nkaba nasabaga leta ko yayikuraho rwose ikareka umuturage akisanzura umuturage agakoresha ubutaka bwe icyo yabuteganyirije aho kugira ngo leta imutwe
urakoze Depite Frank Habineza mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo n'impungenge za Ntezimana avuga ko abasore urubyiruko batagishobora kugura ubutaka cyangwa se ngo batunge ubutaka ngo ndetse ikibazo cy'imisoro n'ubutaka cyatangiye no kuviramo bamwe guhunga igihugu.
Gose Ntezimana arakoze cyane ku kibazo atanze ndetse n'igitekerezo atanze ibyo avuze rwose byose ngiye numva bifite ishingiro cyane kubera ko ni nabyo turimo kuvuga natwe turavuga ngo uyu musoro w'ubutaka ntabwo uzateza amajyambere cyangwa se umuntu wese washaka kubaka akazu kiwe w'umusore bizamugora niba ubutaka bwe yarabuguze ukamubwira ngo azagwishyura ijana ku ijana ni ukuvuga ngo nibwo bizaba bibaye magana abiri ku ijana niba yagomba kwishyura ibihumbi mirongo itanu akishyura ibihumbi ijana ubwo urumva ko ni ukumuvuna cyane ntabwo umuntu yazabishobora ni nka wari ukumuhana kugira ngo yo gucunga ikintu atashobora kuhita yubaka kandi abenshi umuntu arakagura akabanza kiwe akagenda ashakisha uburyo agenda ashyiraho itafari rimwe akabumba agashyiraho agatafari ejo bundi akagura akabati agashyiraho cyangwa amategura agashyiraho bishobora no gufata imyaka itatu cyangwa se ine umuntu arimo gushakashaka kumenya ashyiraho akazu kiwe noneho wowe waza gutangira kubisoresha cyane ntabwo umuntu yashobora kugira n'iyo morale cyangwa se izo mbaraga n'intege zo kuba yabikora niyo mpamvu tuvuga ati uriya musoro cyane cyane wo kuvuga ngo ku kibanza kitubakiwe ngo wishyure ijana ku ijana bindi rwose ugomba kuvaho rwose ikindi kandi cyumva ko mu by'ukuri ibitekerezo ni byinshi by'abaturage batanze ndetse hari n'abagiye no mu nkiko mu minsi ishize twatangiye kubivuga 2017 kugeza n'ubu turacyabivuga rwose inzego zibishinzwe nazo zishyigikire abaturage kuko zibereyeho gufasha abaturage rero ko rino tegeko ryavugururwa ndetse bazashyigikire n'uyu mushinga wacu twatanze no mu minsi itegeko kuvugururwa.
Depite Habineza, kuri iki kibazo kijyanye n'ubutaka nari nabivuze ntangira, hari na bamwe mu banyamategeko bamaze kugeza ikirego mu rukiko rw'ikirenga barimo Maitre Edouard Murangwa uvuga ko ingingo za 16, 17, 19 na 20 z'iryo tegeko ryatowe mu mwaka w'2018 zisa nkaho zihabanye n'itegeko nshinga. Hari aho wemeranya na Maitre Murangwa kuri ibyo bibazo n'izo ngingo?
Iyo Maitre Murangwa naramushimiye cyane rwose rwose nabo bavuka bose abanyamategeko bafatanyije nabo kuba ndetse n'abarimu bo muri kaminuza babashyigikiye iki kirego kiwe bose n'abashyiriye ibyo bavuga byose turabihuje kandi byose turunganirana twese ndumva icyo navuze nabo babisubiyemo ahubwo byaranshimishije cyane yuko atari njyewe njyenyine kuko mbere bavuga ngo ni Franka wenyine urimo kubivugaho ariko noneho tumaze kuba benshi nabyo ni byiza cyane rero navugiraga n'abandi bo muri sosiyete sivile ko nabo bahaguruka tubaye benshi tubivugaho ijwi ryakumvikana ariko iyo ari umuntu umwe ntabwo byumvikana ubu byaranshimishije cyane rwose ahubwo abo bantu Imana ibahe umugisha.
Urakoze Depite Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Frederic wiriwe neza.
Wiriwe mahoro.
Uri hehe?
Mozambique.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo mfite ni cyo cy'imisoro y'ubutaka mu Rwanda ku bantu b'abasore, ku bantu b'urubyiruko n'abantu batishoboye gushobora kugira iyo misoro baba basabye. Ubwo baba bafite nk'akantu k'akandi kagega baba baratoye kugira ngo abatishoboye, abantu baba badafite uburyo bwo kurihira iyo ntuzi y'imisoro babone nabwo uburyo bwiza bwo kwinjiza aho boba.
Urakoze cyane Frederic. Bwana Habineza, kuri icyo kibazo cya Frederic kijyanye n'ikigega, wenda nakongeraho mbaza nk'abantu bazaba bagomba gusora ariko bafite intege nkeya, leta yabiteganya gushyiraho ikigega cyajya cyunganira aba bantu kwishyura iyo misoro mu gihe batabishoboye, hanyuma bazabishobora wenda bakaba bazishyura ayo mafaranga bakuye muri icyo kigega?
Rekada ntabwo biteganyije mu itegeko rwose. Icyo kigega rwose ntagitekereza ko gihari, nta gihari mu itegeko. Ahubwo gihari ni uko abantu batagusora kizagwisubiza, nicyo gihari.
Urakoze cyane Depite Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Bigirimana wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi Burasirazuba mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyawe?
Cyo cyangwa mbona abirano byo gusoje ubutaka ari akarengane rwose ko iteko nshinga rivuga ko ubutaka ari umutungo nagahezwaho umuturage. Ese njya nibaza nk'umuturage uzaba adafite ubushobozi cyangwa yananiwe kucyubaka, ese azashobora kugisorera? Ese n'ibyangombwa bizagenda bite, leta izagitwara?
Depite Frank Habineza.
n'ubundi zagitwara none se niwumvise ko mu mujyi wa Kigali babuze abantu ngo batibanze batashoboye kubaha ko bagiye tugiye kubyisubiza mu cyo tugiye kubyisubiza niba byumvise ngo iyo bireze imyaka itatu ngo barabyisubiza ubwo hari amategeko nyine biragaragara mu cyo cy'ubutaka birimo iyo kiraho kimaze imyaka itatu kiri ahantu ahantu ngo heza hagomba kuba iterambere nta kintu gikozwe ariko nko mu cyaro nyine ntabwo wamara imyaka itanu utishyuye ikibazo cyawe gusohora utekereza ko siba baricaye bazakisubiza.
Urakoze kuri icyo gisobanuro cyawe Depite Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Pascal Wirwe. Pascal Wirwe, Pascal uranyumva?
Ndakumva mwiriwe.
Yego, uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu Bugesera.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ni ngo ntume Depite Frank Habineza n'ukuri nanjye ndunganira abambanjirije ndi mu cyaro mu wa mugani nk'uko abambanjirije babivuze ugira utya wajya kugura ubutaka ugasanga umusoro ideni rifitiye leta ugasanga rirangana n'amafaranga ugiye kugura ubwo butaka cyangwa se riraruruka bityo bigatuma ureka kugura ubwo butaka ukifata kubera ko amafaranga hari icyo bita mitasiyo. Iyo ugiye gukora mitasiyo n'uwo mwaguze ubutaka bakakurebera muri mashini bagasanga imisoro irenze amafaranga ugiye kwishyura ubwo butaka bigatuma ubireka. Ariko nkurikije ikiganiro mwabanjije hari umuntu wagiranye ikiganiro n'uwo ku ruhande ugeze kuvuga ko ngo no mu bindi bihugu babikora ariko nagira ngo ndume Frank Habineza azatubarize ese babona turi mu rugero rumwe mu iterambere tugezemo n'ibyo bihugu batugereranyaho babona turi hamwe tugeze hamwe ku buryo bakora nk'ibyo bakora nibadufashe rwose badufashe batugabanyirize iyi gahunda yo gusoresha umuturage mu butaka. Urakoze.
Urakoze cyane Pascal. Depite Frank Habineza, ibibazo bya Pascal cyane cyane aho anavuga ngo n'ibindi bihugu birabikora bivuze ko n'u Rwanda rugomba kubikora.
Rwose ntabwo ngeshyikiye yuko ngo tukoporora ibindi bihugu byo bakora mu gihe tukizana mu Rwanda kandi igihe cyose tubamo dufite politiki yacu y'umwimerere dufite udushya duhanga udushya cy'u Rwanda nta mpamvu yo gukopera ibyo hanze tugomba gukora ibintu bibereye abanyarwanda biri mu bushobozi bw'abanyarwanda ntabwo tuzajya gukopurura ibiri muri Singapuru cyangwa mu Bwongereza ngo tubikuse tubikubita ku banyarwanda ntabwo byakunda. Ariko icyo tuzi twese ubutaka dufite mu Rwanda twabusanzeho twabuhawe n'Imana. Imana irema isi ari igice yahaye u Rwanda ntabwo ari yagihaye leta kihaye abanyarwanda. Leta bayihaye inshingano cyangwa yihaye inshingano yo kuyobora abanyarwanda ariko igomba kuyobora mu byabo bafite. Leta ifite uburenganzira kugira ibyayo n'abanyarwanda bafite uburenganzira kugira ibyabo kuko abanyarwanda bafite gakondo yabo. Leta ifite imisozi, ifite ibiyaga, ifite ibishanga, ifite ibishanga ariko nabo byari intege y'abaturage nuko leta yabitwaye. Ni ukuvuga ngo leta mu by'ukuri ntabwo uyibujije ifite henshi ishobora gukura amafaranga ifite henshi ikura amafaranga ariko ikintu kijyanye no kubwira abanyarwanda rwose batusigeho neza gihe cyahinduka uwo musoro rwose n'ibintu bigomba guhinduka kuko ntabwo abanyarwanda benshi bari kubivugaho bimwe kandi bimaze imyaka bivugwaho ndumva igihe kirageze cyo gufata icyemezo kugira ngo bihinduke. Kumva ikintu navuze cya mitasiyo iyo umuntu ugiye kugura ubutaka usanga umuntu yarananiwe kwishyura umusoro ugasanga imisoro umuntu afite hasi byiza kuri miliyoni ugasanga birenzeho ubona amafaranga ugomba kugurira ubwo butaka ukabyihorera nuriya gahomba nawe ugahomba. Ibyo bibazo birahari hano muri Kigali n'ahandi birahari ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kandi ntibashobora gusomera umuntu noneho ugasanga ni ibibazo rwose birakomeye cyane bigomba kuba byahinduka. Ikintu numva twebwe nk'u Rwanda twere ku giti cyacu niba leta ishaka amafaranga ntabwo twaze ko twishyura ntabwo dupfana kwishyura umusoro kuko tuzi yuko umusoro igihugu cyose dukenera umusoro ariko tubishake mu buryo bukwiye kandi butavuna bitari ubutwaro ku banyarwanda.
Ariko leta ivuga ko ibi bigamije kongerera ubushobozi cyane cyane inzego z'ibanze zirimo uturere kugira ngo natwo twiteze imbere hanyuma haboneke ibikorwa remezo aho kugira ngo abantu bajye bavuga ngo Kigali niyo yateye imbere gusa ariko n'uturere iryo terambere ribagereho.
Ikibazo gihari wana Edi ni uko izo nzego z'ibanze wumva zamunzwe na ruswa. Ejo bundi wumvise raporo y'umugenzi mukuru w'imari ya leta amafaranga ya leta arimo gutakarira muri ubwo turere mu bigo bya leta zamia ina miliyari turi guandwa ya vuni kishaka mafara mkazwa hili za kaza njia ukwenu hali kure ayo ni hana mbayu wakari vichari ina viga chani kaa nono arwai wasikaiwa jenomo vicharo dini mokuwa yose mbili hali ya zaachivu ye nunguwa ngo nono se babanzi wa kwenye shemeza na ya mafara ngani baba ya baba haya kujia mbote kuchatisha yandi kujia mbote bazati zina watu wa jekuwa bako angani jungu chao
kuri wawe rero gutanga umusoro si bibi ariko bakwiye kubikora ku buryo bitabangamira umuturage
nibyo byiza umusoro yubaye mwinshi abafaransa bavuga ngo umusoro yubaye mwinshi wica umusoro niko umugani wa gifaransa umusoro mwinshi wica umusoro nubwo ngo umusoro yubaye kuba mwinshi cyane umuntu arahura agatangira kuhunga cyangwa no yari mu bya fraude bikaza n'ibindi byose bikavamo n'abantu bamwe ukumva baho mugenzi ashobora kuba no mu gihugu kubera imisoro yabaye mwinshi cyane none urumva yo ubutaka niwo mutungo wa mbere w'umuntu niko kantu uvuga ngo nakantu kawe akoreba nko muri Kigali kuba nk'ubu ufite inzu hano mu karere ka Gasabo cyangwa se kacyici cyangwa se Nyarugenge ufite cyangwa cy'imyaka 25 umaze imyaka 10 uyituyemo isigaje imyaka 15 ufite abana bawe bari muri primaire bazaga kuri university fa kitahuba kandi leta ishobora kuba yashaka ikindi kintu ukaba gukura kuko na ha leta urimo kuwakodesha none urumva tuzaba gusiga gakondo aho tuzasukira abana bacu kuba ababyeyi bacu badusigiye imicungo tuba tuzabasigira iki kuri byacu naho tumaze kubaka n'amazu ukaba ufite miliyoni 100 ariko mu by'ukuri izo uhayifite imyaka 25 kandi bashobora kuwakora ikindi kintu bashaka leta kuko ntabwo ari ahawe iyo ukodesha urimo gukodesha nyiri inzu iyo ukodesha ashobora kuvuga ngo sohoka mu nzu yanjye ndi kuhakora ikintu runaka niyo bakuvuga ngo yagusize amafaranga y'inzu yawe kukwishyura kugwa amafaranga y'inzu yawe bakakubarira ariko ni ukuvuga ngo umwana wawe aho yavukiye yakuriye ntabwo azaba akihafite ntabwo akora azaba afite urumva kandi abanyarwanda bavuga ko dufite adresi ivuga ngo iwacu nkanjye papa wajya avuka igitaramo akavuga ngo ntihari igitaramo ni iwacu ariko ejo bundi uzasanga nabo batagihari n'ahandi n'ahandi babyumva nyine so ni ibibazo nyine tuvuga ko gakondo yacu tugafata gakondo yacu ntabwo igomba gutangira
urakoze Depite Habineza reka dufate na byose n'Imana wirwe neza
mwiriwe mwiriwe
uri hehe
mu majyaruguru mu karere ka Gakenke
yego ikibazo cyane
nifuje kugira icyo mvuga kuri ino ngingo mwaduteguriye birebana n'umusoro w'ubutaka iyo ni ikibazo abaturage benshi baba babyibazaho usanga ahanini kuba umuntu yasora ubutaka bwe ntabwo byanze ariko noneho ni ibintu babona ko bibangamye cyane kubera yuko niho ubutaka bw'umuntu ari ntabigayizwe ko noneho ukabugiye kuzana n'imisoro usanga ahanini hari nabo batoye imisoro ikarenga ubushobozi bwa butaka umuntu afite ibyo rero ukazasanga n'ubundi ari imbogamizi kuri wa muturage ufite ubwo butaka n'ubundi no ugasanga harimo imbogamizi nyinshi ku buryo usanga benshi bavuga bati ibi ntabwo byumvikana yego intumbero igendeweho ni nziza cyane ntawayisubiza inyuma ariko nanone iyo urebye uburyo birimo bitegurwa ntawe utagira imbogamizi kuko ejo uzasanga nanone umuturage ahatuye n'imisoro ari kwakwa benshi ntabwo bamenye ibintu nk'ibyo uzasanga wa muturage nyine utuye hasi azahura n'ingaruka ikomeye cyane yo kuzabona ko ubutaka afite nta naho buhuriye n'uwo musoro ejo ukazasanga n'ubundi abaye wa muntu wabuze epfo na ruguru igikorwa ni cyiza ntawanze kubaka igihugu ariko bongere babyigeho barebe kure barebe wa muturage koko niba kubikora gutyo ari byo bizamuha amahoro ndetse akabona n'ubwisanzure nawe muri ubwo butaka bwe
urakoze cyane byose n'Imana mukanya Depite Habineza araguha ibisubizo Depite Habineza hari n'abatwandikiye ku mbuga zacu nkoranyambaga hari uwitwa Jean Pierre yagize ati
nabanza gasubiza uyu noneho mukagira
yego
nagira ngo mvuge ndabivuga iyo yaravuzeho ariko shyamo nakongeza agaceya kugira ngo byumvikane cyane hari ikintu bita private ownership cyangwa se kuba umuntu ashobora kugira umutungo wiwe igiti kiwe umutungo we bwite nayo ni ikindi kintu bita capitalism capitalism ni uburyo bw'amajyambere buriho ko umuturage agomba kugira ikintu cye ikintu kiwe na leta ikagira ibyo ariko n'umusaza akagira ibintu byiwe noneho n'ikintu cyo gukora cyane ni ukuvuga ngo ibi bintu by'ubutaka bizasubiza inyuma iyo capitalism politiki ya capitalism yo kugira ngo umuturage
ashobora kugira ikintu cye ashobora gukora ugiye cyita private property ikintu cyawe bwite nubwo ngo ari muri America abantu bose barakura akaburisha igihugu ari n'umusirikare akase akarwana iki gihugu kiwe kuko azi yuko afitemo ikintu kiwe iyo private property yawe cyangwa se ikintu cyawe umutungo wawe bwite uwo mutungo wawe bwite ntabwo uzawugira ari ikintu ukodesha kuri leta nubwo ngo nzizamo amagambo icyo uza kugira ngo abantu bafate ibyemezo babyumve yuko niba turi muri politike yisi ahigeze ya kapitalizme cyangwa muri komunizme komunizme ni ahandi leta ifata ibintu ubutaka bwayo ibyari komuniste n'ibyo muri Rusiya reka ibyayo rero bikagenda bagenera abantu ariko ubu muri kapitalizme niyo twahisemo turimo nubwo ngo abantu bafite umutungo wabo bagomba gutera imbere bakakora ariko nabakora sike ikintu kiwe nibyo bifasha buri muntu wese gukora avuga ati kampore nzagira ikintu cyanjye nzagira inzu yanjye nzagira ikibuno cyanjye nzagira imodoka yanjye n'umwana azagira ikintu buri muntu wese agakora avuga ko azagira ikintu kiwe ibyo niyo politike isi niyo yaganje murabizi nyuma y'intambara zabaye z'ubutita za Uburusiya na Amerika nubwo ngo ibyo bikorwa biri muri komunisme yatsinzwe ibyo bintu byo kuvuga ngo leta ishaka gutwara ubutaka bwose bw'ubwayo noneho idukodeshe nubwo ngo leta iguma kongera ikabyigaho neza ikizamo aya magambo y'icyongereza kugira ngo ababishinzwe babyumve yuko umurongo bafashe utandukanye n'umurongo isi igezeho kandi ntabwo uteza abantu gutera imbere kuko ntabwo ushobora gutera imbere yumva ko nta kintu arimo gukorera akorera rubanda bigira gukorera rubanda ariko ntabwo ufite icyawe iyo umaze kugira icyawe mwese iyo muteranyishijwe nawe wese mugira komunite ariko iyo uvuga ngo nta kintu cyawe ufite ubona ntawe ushobora gutera imbere ubwo kuri kuri ahinjira musobanuro mvanzemo n'izo ndimi buramba burasuzana n'izindi.
Urakoze cyane Depite Habineza. Nari mvuze ko hari abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hari Jean Pierre Kimana wagize ati ibi ni ikibazo kitoroshye kuko hari igihe bazaza kugusoresha bagasanga umusoro uri hejuru y'ubutaka ufite dore ko abenshi bafite ubutageze kuri hegitari ubwo bizagenda gute. Hanyuma hari n'undi nanone abatwandikiye ni benshi cyane ariko hari n'undi witwa Mutiganda Eric wagize ati hari icyo njya nibaza none se wowe umuntu wese ubonye agafaranga k'inyongera aragura ikibanza cyangwa akanubaka ni byiza ariko iyo ndebye umuvuduko bifite n'ingano y'ubutaka buhingwa mbona leta ikuye gufata ingamba byaba bivugwaho cyangwa bitavugwaho rumwe. Icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo byabo bakunze ibijwi rya Amerika ni iki Depite Habineza?
Icyo navuga ni uko ibyo yavuze wa mbere nacyo ni ibyo twavuze. Icya kabiri ku bijyanye n'ubutaka bwo guhingwa n'ubutaka bwo kubakwa byo nyine aguma kuba igishushanyo mbonera gisobanura ubutaka icyo bugomba gukoresha kandi ndumva nko mu mujyi wa Kigali igishushanyo mbonera kirahari. Hari aho ubutaka bwagenewe guhingwa n'ubwagenewe kubakwa n'ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa rusange biba byarapanzwe ariko nujya gusanga n'ubundi hari haragenewe ubutaka bw'ubuhinzi birangira n'ubundi batanze kububaka bamaze abantu bakagenda bagasaba ko bahubaka kandi haragenewe guhingwa. Urumva iki kiba ari ikibazo kuko ni ukuvuga ngo fulani iyo yarakoze mbere aho hantu ahingwe iba yari nzima ariko nyuma yaho abantu babutatse bakabubaka bakongera bakabihindura bizagira aho tubure n'icyo tujya kuko ni ukuvuga ngo ibyo turya byose ntabwo byo tuba bizajya biva mu cyaro n'aha tugomba kugira ibindi bintu dukora hano ariko tuvuga yuko niho bavugurura bazavugurure neza igishushanyo mbonera gisobanuke neza ariko no mu cyaro mu turere twose natwo tugomba kugira ibishushanyo mbonera kugira ngo bumenye neza buri karere kose igishushanyo mbonera cyako ubutaka bwo guhinga ubwo kororeramo cyangwa se bwo kubakamo bikaba bizwi neza cyane ibyo byafasha mu iterambere ry'igihugu.
Hanyuma hari ibindi bigaragara muri iri tegeko bisa nk'aho biteza imbere ishoramari mu nyubako z'ubucuruzi n'inganda. Hakaba n'abandi bavuga ko ibi bisa nk'aho byorohereza abakire kurusha abakene.
Rwose natwe niko tubibona tubona yuko abantu bashaka gukora inganda cyangwa se bafite inganda bo bagomba kubasora bikeya ntabwo ari n'ubutaka gusa ari n'amashanyarazi bishyura makeya ari n'amazi bishyura makeya ugasanga umuturage arishyura amafaranga y'amazi menshi cyane ufite uruganda arishyura makeya ugasanga umuriro muturage arishyura mwinshi afati ni imikorere y'abantu bashyizira indi misoro ukuntu babikora wa muturage sinzi impamvu agomba kuvunika umuturage yagombye kwishyura ibintu bitamuvunye none akishyura bakaba benshi bishyura ariko iyo umusozi muvuye cyane biba ari ikibazo kwishakishwa atishimye cyangwa atarakanabihunga tukana fraud. Ndumva abantu bakora politike y'umusoro bagumye kukigaho neza cyane umusoro we kuba umutwaro, ariko umusoro umuntu awutanye yishimye nko mu bindi bihugu abantu batanga umusoro bishimye ntacyo kuko ugufitiye akamaro ko cyose tuza akamaro k'umusoro uvamo iyo mihanda ukavamo ibitaro ukavamo ibitungwa by'amashuri turabizi twese, ariko umuntu akawishyura yishimye kandi kuvuga ngo umuntu arimo gutanga ibiciro bihenze ku bintu runaka ugasanga umuke cyangwa abakire cyane aribo bamerewe neza, kandi ubundi muri politike nziza umukire niwe wagumye kwishyura byinshi kuko aba afite byinshi. Niyo umukire afite miliyoni ijana niwe wamukoreho miliyoni imwe ntabwo baba baracyane, ariko umuntu wifite igihumbi kimwe nimukoreho igihumbi umusubije inyuma hasi. Urumva njye numva yuko abakire bo bagumye kwishyura imisoro myinshi kurusha abantu batakize.
Ariko rimwe na rimwe abo bakire bazana ishoramari bagatanga akazi ugiye ushyiraho imisoro ibananiza nabo ubusa nkaho ubangamiye iterambere ndetse n'iryo shoramari ntiriboneka mu gihugu.
Ntabwo wakora ibibabangamiye, niyo mpamvu politike y'iyo misoro igomba kwigaho neza. Ntabwo wakora nayo ibibabangamiye wabyigaho neza, ariko ntabwo wavuye ko umuturage uri hasi we yishyura byinshi kurusha umukire. Ariko n'umukire umushoramari nawe wamukorera ibyumva ko biringaniye, ariko ntugaragaze yuko ari wumerewe nabi ari ugomba gusonerwa umusoro. Niwe abashoramari niwe basonerwa imisoro, ariko umuntu utangiye bizinesi mutoya w'umunyarwanda ntasonerwe. Reka bivuzeho n'umutoko Rwanda Revenue Authority yatangiye kugenda ibyumva ko yemeye ko izajya isonera abantu uko twari twaragitaje mu myaka ibiri. Ndagusuzuma neza ndebe niba barabitangiye kubikora, yaba ari byiza niba barabyumvise. Ariko ubundi abanyamahanga bakoreye imyaka itanu, urumva ko utangiye mu Rwanda we akasomerwa cyangwa ntasomerwa.
Bwana Depite Habineza, hari umukunzi w'ijwi rya Amerika sinibuka izina rye wabikomoje agira ati aya mategeko mutora ingaruka zayo muzahiyumva ari uko namwe muvuye mu nteko ishinga amategeko. Ese iyo muganiriye n'abandi mukorana izi mpungenge zirimo zitangwa n'abaturage ndetse nawe wakomeje kuzigaragaza, abandi mukorana abadepite mukorana bo babyumva gute? Babibona kimwe nkawe cyangwa se hari ukundi bo babibona?
Nk'uko nababwiye ko uyu mushinga w'itegeko twawuyinyije ku nteko ishinga amategeko iseroma, ni ukuvuga ngo twawutanze mu buryo bwemewe n'amategeko, ari itegeko ari n'isobanuramuhango ryaryo itariki 30 z'ukwa cumi. Inteko ishinga amategeko ikaba yarabyakiriye ndetse bakaba baranasubije biri mu nzira yayo yo kubikemura. Icyo gihe niba muri izo nzira birimo bikazajya mu nteko rusange, ubwo tuzamenya icyo abandi badepite babivugaho, ariko gusa inama nicyo bivuga kuko ntabwo biraza ku mugaragaro umutekano tubiganireho neza. Ariko namwe muzamubikisha kuko ibiganiro byo mu nteko biba biri ku mugaragaro live biba kuri Radio Rwanda Inteko, buri muntu wese ashobora kubikurikirana, muzabikurikirana mu buhunde.
Urakoze cyane kuri telefoni. Dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Jado, wirwe neza. Jado, uranyumva?
Please enter the telephone number.
Jado, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Mbibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuganira ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka, aho rikomeje kutavugwaho rumwe mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse hakaba na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zisa nkaho zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga ry'igihugu. Frank Habineza, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko nkamwe wigeze kubikomoza aho dutangira kino kiganiro, kugira ngo umuturage yumve ko atavunwa n'umusoro leta ishyiraho, hanyuma ariko nanone na leta ikagira icyo ivana ku muturage kugira ngo ibyo bikorwa by'iterambere nabyo bigerweho, n'iki gikwiye gukorwa?
Ikiye gukorwa n'uko leta ubatatuye ko ubu nanjye kuri iki gihe nk'uko natanze uwo mushinga w'itegeko ari byo itegeko natanzemo yuko uwo musoro ugomba kugabanuka. Ntabwo navuga neza imibare navuze mu itegeko kuko biracyari mu nzira zo kuganirwaho n'abanyamategeko mbere yuko bijya muri rusange, ariko ndizera yuko icyerekezo natanze rwose biri mu nyungu z'abaturage, kuko iyo misoro twagaragaje yuko amafaranga 300 kuri metero kare ni amafaranga menshi cyane nta muntu wayashobora, kandi tukagaragaza yuko kwishyurira umusoro 100% ku kibanza kitubase nayo ko atari byo kuvuga ngo inzu ngo yawe ngo yatonewe ngo kandi warangiza ubutaka bukabuyisorera bukabujyanye no kuzungura abana bazungura ugasanga ni ibibazo nabyo buri kibazo cyose wumva cyose abaturage bavuze cyose twaraganiye nabo byose twabishyizemo kandi tuba kuri umushinga wacu izaba ari igisubizo cy'abaturage.
Reka dufate umukunzi w'Ijwi rya Amerika wa nyuma, Ngoboka Jean Claude, wirwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe?
Ubwo muravugana na Ngoboka Jean Claude mu murenge wa Gashanda, uno muntu ari burasirazuba mu karere ka Ngoma, umukunzi wa Ijwi rya Amerika. Mbanze no
kubona. Rasa ku ngingo, ikibazo cyawe.
Nibyo koko Abanyarwanda muri rusange natwe tuba dutuye hano muri iyi mirenge itandukanye igize akarere ka Ngoma, ikibazo cy'imisoro iri hejuru cyaratugonze bitewe n'uko imisoro yazamutse bitewe n'uko twasoraga mbere turi ko byagenze. Ariko n'ubundi abaturage bari mu bibazo cyo kuba bataramenye neza imisoro ese ihagaze ku kihe giciro cyagenwe, kuko ahanini urebye usanga nk'uduce tw'icyaro badasora kimwe nk'uduce two mu mujyi, ugasanga uduce tw'icyaro basora amafaranga menshi kandi ugasanga amafaranga usorera ahantu nta musaruro ukuramo ngo uhane n'aya mafaranga, ugasanga isambu igenewe ubuhinzi kayatagenewe mu bucuruzi, ugasanga nabyo bitagenda bibera imbogamizi umuntu w'umuturage uri hasi mu cyaro. Aho umuntu ahitegeko wenda ryanahinduka bakagira ukuntu bajya bafata pariseri yabo mu cyaro cyangwa agenewe guturwa nabo bagashaka batangira imisoro yabo, kuko akenshi abanyarwanda muri rusange bagomba kubacanga cyane cyane.
Urakoze Ngoboka Jean Claude. Depite Abineza, hari icyo uvuga kuri ibyo Ngoboka yaravuze?
Yego, ndavuga nibyo, nanjye nibyo navugaga yuko twe twumvise yuko uturere ntabwo ari zo twonye nyamanza n'amaturere ari zo zigomba guhitamo amafaranga azatangwa y'umusoro, ahubwo hagombye kubaho urwego rw'igihugu rw'ubutaka urwego rubireberera rukajya inama narwo turere, kuko uretse uturere ngo twihitiremo twakora ibyo dushatse nk'ibyo yaravuze umuntu wo mu cyaro bakamukira amafaranga amwe n'umuntu wo muri Nyarugenge bidakwiye rwose. Ariko habayeho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikabijyamo, cyangwa se ikindi kigo cya leta kikabijyamo kikakontorora, byafasha utatugiye ubasha bwose tumushyigiye inama njyanama z'ikirere, kuko wasanga byose byiyemeje bigendeye ku buyobozi bw'abayobozi b'akarere bashaka aribyo, kandi bimwe na bimwe bidashobora kuba bitiza bibangamiye abaturage, ariko agomba kuba umuntu ukora kontorore akabisubiza hasi cyangwa akabitunganya.
Mu gusoza, ubutumwa waha abandi badepite bagenzi babo cyangwa se n'abandi batumva kimwe uko ubona ibintu wowe?
Icyo nabasaba ni kimwe gusa, nyamwereka mwumve ibyo tuvuga, ntabwo turi abasazi, tukunda u Rwanda, turi Abanyarwanda kandi turi ahandi inyungu z'Abanyarwanda, kandi nk'uko mubibona n'abanyamategeko barahagurutse nabo, ndetse n'abarimu b'ubutare barahagurutse kuri kaminuza nabo bose bashyigikiye cya kirego, twese turi mu murongo umwe kugira ngo habeho amategeko abereye Abanyarwanda, kandi icyo kintu gishinzwe kugira ngo dukore mu nyungu z'igihugu cyacu zateza imbere, kandi tugire n'igihugu kifite ubukungu burambye n'umutekano urambye, kandi ntabwo byabaho abaturage batishimye, kuko abaturage niwo mutungo wa mbere w'igihugu, bagomba kwishimira ibikorwa byabo kuko nibo bagira ibikorwa bishimira ibyo bakora, noneho ntabwo niho tuzagira umutekano urambye n'amahoro arambye ndetse n'iterambere rirambye. Ndumva tugomba kumvikana kuri izo ngingo.
Depite Frank Habineza, ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo kijyanye n'umusoro ku butaka. Wakoze cyane.
Namwe turabashimiye cyane, murakoze cyane, kandi tushimiye n'abakunzi bose ba Radio Ijwi rya Amerika, mwese mwakoze cyane, ibitekerezo mwatanze mwakoze cyane.
Urakoze. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika, nk'uko Depite yarabivuze mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wegeranije iki kiganiro muri studio ya Karindwani Washington DC, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.